like a boss.
Let's ignite the floor, we want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Usana like a boss, unajua ni kubaya. Umewaka na tuko na filari.
We niko on, kila mali mina tesa. Wana shinda hawa mina meta meta.
Niki turn up, party inaweza. Tawake pete na jente tetema. Shikanisha adinda ni ya kanina. Hii ni critical, mi si criminal. Come tunde hivi tuwe physical. Hapa mashida ni minimal. Gari tuko nazo mingi atapeza indi.
Tuko na Mr. T na fela na hii ni mbaya. So come hivi ni kuchezeshe mabanga. Madoba zangu noma na jua zita kubamba. Iki kubamba uneza nita Mr. Banga. Juvile na zileta manzejo ni mezipanga. Already ini hit na bado si just beat. Najua itawa hit maheta na masnitch. Kukumada beat daily huwa galit. Tutu ma beat na we chill on it.
Oh oh here.